Tachi Pamba, niko na dogo J. Tar Records, Records. Producer now. Happy birthday. Ash, Ash, Arjun. Kipenzi, penzi ni siri ya moyo, tahiri wangu kipenzi. Ash. Ya ufura ya moyo, tahiri wangu kipenzi, penzi ni siri ya moyo, tahiri wangu kipenzi. Arjun. Chamoyo we kutoka enzi tuimbe ndani ya roho happy happy penzi wendo kipenzi cha moyo we kutoka enzi tuimbe ndani ya roho happy happy penzi Tiwe Chai Ash Ash Arjun
Zako waite wasonge kati wakati ni wako wenda ni jipe tipete wapi rafiki zako waite wasonge kati wakati ni wako wenda ni jipe tipete Leona jina lako, iwako wakati, kata keki yako. leona jina lako ewako wakate kata keki yako mbele ya umate leona jina lako ewako wakate Wagawe rafiki zako, walojeza tete Onyesha manjonjo yako, yako bathe Wagawe rafiki zako, walojeza tete Onyesha manjonjo yako, yako bathe
Happy birthday to you. Ewe siku yako, tufurahi sote. Happy birthday to you. Ewe siku yako, tufurahi sote.
Happy birthday to you. Leo siku yako, tufurahi sote. Dr. Kidato, Miss Animal.